ZMusicVibes.com.
But I'm fitted.
Certified music.
Yeah, I make money for nobody else. I sell ya shit and dadama. Bomb City still breathing. Hustle hard. My sense. Mula. How my start? Nichita hustle. Dalama na bagaga. Hela shida shala kofi ni hustle. Hustle. Hiyo ni hustle. Hustle. Hiyo ni hustle. Stoli ya shala koni hustle. Apastoli ya shala koni yasu. Echi lengele ndeke ina makasu. Yala wekesha kunu manga tawapanga masu. Lolo blue bambi bafi mwena mukasu. Never judge a book by its cover. Batila only the strong who survive. Tundila fekumaka ya kwa Jehovah. No kupishamo sometimes te kusoba wow. Masese, loud, masese, mula. Nichita haso ndalama na bagaga. Hela shila shala kofi ni haso. Haso, hiyo ni haso. Haso, hiyo ni haso. Stoli ya shala koni haso. Apa stoli ya shala koni haso. Aze guy ufu niko panga ntantiko. Ngata ucha njele kuwa shala fenefiko. Iyo life ya konkele shoka shala weka blow. Ine na konko meshai. Bagelo wala pata nyamu ni nani.
Bati pari mane pena leka tumfwane.
No, hiyo time na kulanda landa. Shivu mana kaledi tine pandalama. Masese, masese, mula. Hama state, nichita haso ndalama na bagaga. Hela shila shala kofi ni haso. Haso, hiyo ni haso. Haso, hiyo ni haso. Stoli ya shala koni haso. Time ya kuwata wata ine focus yanda pani pa mastata. Ukutangila blow yote mata. Akalailai kadi pusa na tata. Asepanda la mapena ndarona. Shpele ndala mantwana. Bagaga muna shekwa mawala. Yeti ndande panda la mangandi fewala. Masese, masese, mula. Hama stata. Nichita haso ndalama na bagaga. Hela shida shala kofi ni haso. Hustle, hiyo ni hustle. Hustle, hiyo ni hustle. Stoli ya shala koni hustle. Apa stoli ya shala koni hustle.
Bomb City still breathing. AKA Brownie Life. Ha. Yeah. I say Brito yu pambafu. I say dashi dandarama.
Certified music.